Sikanye kwa kunye.
It's BKC Music. Ha, ha.
Sikanye kwa kunye. Eneyeyede. Yajiyepe. Afiwe die koye. Shiki soru sawe. Everybody yajiye niyama diacho. Yechile ama diacho.
Yeah.